mina shinda niki spit. Hit to miss, mina shinda niki hustle. Hit to miss, Chris D, mina nga eh. Hit to miss, mina shinda niki spit. Hit to miss, mina shinda niki hustle. Hit to miss, Chris D, mina nga eh. Itisha upewe, tafuta upate. Hip hop ndo game ya wazito. Imic nimeshika kuflos niko juu. Ma hype zina flow, eh. Bado niko top. Kisani natoboka, mabeshte na ingiza. Kwa stage mini rapper, kwa streets mini hustle. Wadi na walenga, majiks na wafansi. Urap ni kipaji, kuflossi bahati. Kwa flow huni beat, eh, mindo ni urapsta. Living by example, na live at ease. Stress peleka mbali, life is a game. Ukicheza kiujinga, utaget, uko down. Na wajinga wakuhepe, alafu wakucheke. Na vile wanaudaku, na yule domo kaya. Atashinda akitok. Game kwa milia. God aku bless. My haters watabonga eti we illuminati. Life iki change. Mandae ziki kam. Mapoke ziki shona. Free to the sweat. Shit peleka mbali. I need no crap. My fizzy ideas. Ataku wa blow it. I need no crap. Hit to miss, mina shinda niki spit. Hit to miss, mina shinda niki hustle. Hit to miss, Chris D, mina nga eh. Hit to miss, mina shinda niki spit. Hit to miss, mina shinda niki hustle. Hit to miss, Chris D, mina nga eh. Easy, peleka vitu mosmos. Pull over kiasi, wase waburuke. Alafu wapayuke, ata kuwa copycat. Crafty personality, blood in the hood eh. Mindo trigger button, rhyme formulator. I need no clue, my caps ni anini. Stage na waka, my fans wako rowdy. How iko cozy, my beats zina hit. Mapanda zina flow, mistari ziko mbele. Pull up ndo ni swag, nizuka mina pandwa. Ku hit ni lazima, si stove mina nga. Sina time ya my haters, I need no derailment. Haona silisha, game na wakilisha. Mina enda mbele, game iko free. Ey, shikilia, kwa milia. Eh, hit to miss, mina shinda niki spit. Hit to miss, mina shinda niki hustle. Hit to miss, Chris D, mina nga eh. Hit to miss, mina shinda niki spit. Hit to miss, mina shinda niki hustle. Hit to miss, Chris D, mina nga eh.